abaninga babonanga lonyaka njabula mosaphila ayinongeza minye nifatela macala intshalani saphila ithuba lisekona mtshelo yamfrostana ncela sixolela namaphutha yayenzeka phutha layenzeki phutha layenzeki ncela sixolela namaphutha abaninga babonanga lo nyaka njabula mosaphila ayinongeza minye nifatela macala intshalani saphila ithuba lisekona mtshelo yamfrostana ncela sixolela namaphutha yayenzeka phutha layenzeki phutha layenzeki ncela sixolela namaphutha
Put a yen sick.